This number is Waino, a very happy rhythm for dancing in which you make up steps as you go along. Waino means dance as you feel.
Whoa, 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 wh